Yeah. Vidro. Got my sauce, in the boss, in the wild boss. Jackie. Maria. Ukini watu taliumiza, girl.
Maria.
Simi kupenda vile mupenda ki.
Maria.
Na kupenda na kombia, girl.
Maria.
Ukini watu taliumiza, girl.
Kura vile mina isi, mulifanya mini sinzi, yeah. Ni kama una ni choma, mini sipo kuvona roo. Hatinda kuja very quickly, baby mukini ita we. Kura vile mina isi, kwangu siyo rahisi we.
Kuna Maria napenda pesa. Kuna Maria napenda nature. Na pia, kuna Maria ukimpato. Kitaka utaipata, takwa chukideseka. Kila siku yako shambo utaifieka. Vizuri tena sana taiweka. Wangu Maria kumpata si rahisi. Si kama walopatikana hivi hivi. Maria mzuri ni uloneza mtan bibi. Maria bado neza kufanya uchizi. Kamkosa kwa wiki, amini usiamini. Kupata Maria ule wako si rahisi. Maria nakoleza vile nahisi. Maria tabia siya dikingi. Chunga marafiki, wengine wanafiki. Tunza wako poa na kujua mtaka viti. Ukini watu taniumiza, girl.
Maria.
Simi kupenda vile mupenda ki.
Maria.
Na kupenda na kombia, girl.
Maria.
Ukini watu taniumiza, girl.
Kura vile mina isi, mulifanya mini sinzi, yeah. Ni kama una ni choma, mini sipo kuvona roo. Hatinda kuja very quickly, baby mukini ita we. Kura vile mina isi, kwangu siyo rahisi we.
Chucky, I'm fine with a girl like you. Girl niko fine tuna wewe, in fact sinku take out too. Niko serious, how will you know that zero niko in love with you. Baby scream my name, junataka tuenda far with you. No lies, no limits, baby. I'm fine with a girl like you. Girl, you can find to know where we in fact think could take out too. Niko serious, how will you know that you don't in love with you. Ukini watu taniumiza, girl.
Maria.
Sini kupenda vile mupenda ki.
Maria.
Na kupenda na kombia, girl.
Maria.
Ukini watu taniumiza, girl.
Maria.
Ukini watu taniumiza, girl.
Maria.
Simi kupenda vile mupenda ki.
Kura vile mina isi, mulifanya mini sinzi, yeah. Ni kama una ni choma, mini sipo kuvona roo. Hatinda kuja very quickly, baby mukini ita we. Kura vile mina isi, kwangu siyo rahisi we.